Hey, nizo wazo grepa la. I introduce ba jesu ba.
Spesu Ryan. Awesome. Deliver
my bars, las kasi we na te delicas. Jengezingi losi zileti langi nyangi nkanyes. Moyo ngwelo ka Davide lo Joseph kogi jazz. Kwa comfortable umbre pasha wa writers properties.
Angifuna umbre polezi ngibizelo kufusa zonke leza. I'm down to earth ngihamba phansi ngakho bengibukela phansi. I'm underrated cause the industry that's full of hatred. My simpler is to you, it's way complicated.
Bouncing to the beat of Caesar, wuko concentrated. Siringa nani noka kingu zube educated. Siza njenge lightning lento nge zulu soishaya. Gyola yiti ningi rapye zulu flake il higher man.
I'm raising the bahai nkonjo nge higher nibelo kwai. Lento sizo shango lase kaya stete lufai. Nonga matimoni nazi tumbi nginshaya ngomzimbi mini kaku nomu ngangfaga gomu kupita ngimbi.
Banyatela langnyatela kona bang magenge pat. Slanga shinchu gwenzo yoshwebi stepu yotu nepat. Banye baya zamu bunkuba kuzana ngiwi min. Sazo zama zamu mhlaba langi nkosi busa min.
So kwenzeka noma yini masifika nizo sholo nina.
Aba uvala umlomo kubanjwe ngezansi makufika thina.
Thina bakhothama bonke.
Fika thina othatha zonke.
Mina ngithi abafe bonke.
Ngithatha bakho bonke.
Ngena kwaguqa amadoda mangena khaswa ngamadoda. Munganxanya uzonxanya ngenkani ngihlalo kwaqadoda. Kushigeja like kakakaka. Kuze kugidolo once ngashintsha umbala nokhanobala ngenombolo.
Suka izolo.
Kusha izolo.
Umsindo wani.
Wevolovolo.
Shawa bani.
Munyuza volo.
Lapho khona.
Nami khona.
Ushaya ikhona.
Shone khona.
Ngenze njani? Ngibayeke noma ngiqhubeke nabo.
Ungabayeke phezu kwabo.
Ngoba ngisicefe njengenkwesi noma bengihlinzele ezibini. Ngiyobitoza njengempesi umhlaseli inyoka ezibeni. Uyozwa. Bagisela ogageni impika Goliath nomdeva mina ngizorepa forever.
We had to get unyawo ungahlabeki belibekela mehlo.
Bangicela ibhekhi beyibilisela ikhekhi ngizobaqeda ukleva.
Bakhuzile uza nombese empini yesibhamu uzenza ukleva.
Ijoni namameda lamameda nguse never never.
Umpet ngisuperhero empilo zenu ngizonisave.
Kuwe sasevisa impilo yeni le mili ngizoseva.
Sengiyahamba sengiyaphuma zosala zikhonkothi zintsha.
Uncoma kwabo kunokodwa vele umona ifale zintsha.